Ko fin tuku ingoa e eight aku to. Ko Karen tuku mama. Ko dad tuku papa. Ki kiri aha inohu ana. Tuku ko varan tuku kura tina koutou rata kato.
Oh no, I just want to play it, okay.